26 life. Zombie again.
It's the kids, baby.
Kino playing stand up. Skip. Six life to boy na ndo matu kikutana nao mabisho mademzao chomoi na tukikujua ni fake mikausho mikari katoi rest in peace loy bukuku watoto wameacha rap sikizwa na cheza viduku labels mekuwa chipo na sainiwa na chips kuku before vikubwa wanaenda gym kumbe mambo ipo huku life imekuwa doja paka wanaume sikizwa mejiunga vikoba round hii ningeambiwa nchague kazi ningekuwa soldier like blah blah na uwa mmoja mmoja squeeze ya tunyi tunyi bartender cause home kuna counter guess who is bartender mwanangu gigi mpe hene vitu vimkolea tuonyeshe master bene watoto wazuri squeeze ya wataki talk talk wataka mapene they call me tozi seller flow zangu hella 26 new bendera na nkifa na umanzi kwa kino no kumbwera
hey ili goma kipigwa wanangu mikono juu hey wanangu mikono juu wambie wao cheketia sisi ndo chuo kikuu hasa sisi ndo chuo naitangaza namba 26 wao ni namba 26 hawajasikia namba 26 wao wambie namba 26
kuna siri tuwezi share na dunia kipotea ukaonekana kuikosea ile njia kugelea ina maana ule motea shaumia kisichoelea uzama south fair tumia wakiukatiri kisiri mafia umengia kwao siri ya wawili moja fendo hubakia kujachia unaposikamatia wapo nyomi unawasaidia kishua vyako uoni wala kuwasikia chachapa ilale kwa mchawi chata ni chale chachafia wala jesafu tapatafu hapa na pale papata maukari kabla ya utata pata chamale na kabla ujamkata paka papasa papaka mkwari marapa kalare jacho kipaka mtapata bari kinfata fasta mtadata kwa sasa mkaka ni atari machacha chachari pacha waikachi washashanari kwa chapa sijari chapa tulapa, chachapa ilale stacking bail, singata skim, it's a holy field na kemea, masnima kwa mea Hollywood weka weka baria, mori uzidi so mtu wakucheka, ukulialia sorry it's feed ni waz mwenye njaha na miko hakuna msafi, tamnafike na faa wito ikija punguza chakata maandiko ukiona haki na kiko jendo sama badiliko
yeah, ili gome kipigwa, wanangu mikono juu hey, wanangu mikono juu wambie wao chekechea sisi ndo chuo kikuu hasa sisi ndo chuo kikuu naitangaza namba 26 wao ni namba 26 hawajasikia namba